Nkwa asɛm brɛ ni onua. Ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm. Mmɔden sɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo, oyɛ wo ba ne wo namfofoɔ. Na wato nkra afrɛ wo sɛ nkwa asɛm brɛ adu. Asɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ na yɛde brɛ wo. Yɛda Onyankopɔn ase sɛ wama yɛhunu dɛ. Sɛ ɔma hyɛ yɛn ho da foforɔ ti sie na yɛhu nnawɔtwe foforɔ bosome foforɔ ne afe foforɔ nso bio ɛne deɛ mu yɛbɛbɔ mpae ɔdɔmfoɔ mmɔbɔhufoɔ mada wo ase sɛ biribi wɔ ase dekyɛ sɛ yɛde ma wo yɛda wo ase sɛ ama wo ma yɛayɛ krado sɛ yɛtie wo asɛm ɛfiri nkwa asɛm Awurade bi yɛadwene ne yɛnte aseɛ ni na bi yɛn ani ne yɛ hɔ de kyerɛ w'asɛm sɛ wopie a yɛn mu biara anyɛ ɔyera ba ɔdomfoɔ mmɔbɔhufoɔ wɔso adom yɛn na boa yɛn Awurade Yesu din mu na yɛbɔ mpae amen nkwa asɛm ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ana yɛde brɛ wo bio onua ɛda so a ɛwɔ. Ewie brɛ nsɛm a ɛna ɔkyɛ firi edisɛm eti aduonu mmienu mu. Ti aduonu mmienu yɛ asɛm a yɛkan ne yi mu du mmienu. Deɛ ɛdi kan no woyi mu yi mu du no ɛde ba a wohu sɛ Bible no ma yɛde di sɛ ɛberɛ no si aso. Ɛberɛ biara ne hɔ bio nti ɛberɛ biara ne hɔ sɛ yɛbɛtena ase. Na ya postpone ensem o ne mate e chama se samadwen se dia Paul kwa kanya msem na Festus amoti ye no ohene oso de e chira sanso ena wati se fanfonso che na sabon fanche o e chira o de tafufro Bio nso ekyina mesum nyame o de afi kona wi ye fede meyi mu ho de asum nyame ebre bie ni ho ma osa se obi bia ende ene se oye esa si su ade e bi e fa se ebe bi baba se oye fia obekɔ so aye fia ara oye obi a wontene a obekɔ so wontene ara ena wotene so obekɔ so atene ara ɛna woyɛ holy so a kronkronni a wobɛkɔ so ayɛ kronkronni ɛne nti no a character ɛbɛyɛ permanent ɛnyɛ temporal biribi wɔ hɔ a saa deɛ no bɛba ɛnti na meka sɛ sɛ biribi wɔ hɔ a na ɛsɛ woyɛ a ɛndɛ ɛsɛ na ɛsɛ woyɛ because ɛnɛ asɛm yi mato ne din sɛ Jesus is coming with reward. Yesu ba ɛde akutua kura ne nsɛm na ɔde ba. Na mepɛ sɛ mebisa wo asɛm bi sɛ sɛ wokora saa bere a wote wei sɛ Yesu ba wofiri sɛ akatua bɛn paa na ɔde bɛma wo. Wɔyɛ nka nokorɛ. Akatua bɛn paa na wofiri sɛ Yesu de bɛma wo. Wo a wonim pɛbebree mene afoforɔ kyɛ Onyankopɔn asɛm a metaa ka sɛ dia obekɔ heaven no onim dia onkɔ heaven so onim esa sɛ me na na de kaje sɛ de wayira no no onim bebi ɔhye obi ayira a ye pɛ no ɔno a wayira no onim bebi ɔhye eti eye dan ara obehu abrabɔ bi a wo bɔ no na ye bɔ kɔkɔ sɛ saa abrabɔ no ɛno onyankopɔn asɛm bɔ ebra a twɔ ho firi ho ya sɛ yesu ɔba ɔmfa nyɔmɛn dia gro masa onye nimpa ɛnkyɛn Noa ma brɛ no so. Ɛmɔm bebree Noa ka Onyankopɔn asɛm mfie ɔha ne edu no 120 years ɔnya ɔkra baako koraa o. Ɛkyerɛ a nsuyiri n'akyi no ɛna afei deɛ nnipa yɛ wagyɛ sɛ yee hono yɛ anka nanso na ayɛ dɛn aka akyi nti Noa ɔno ankasa nɔno yɛ mu adeɛ no. Mmaa na so ɛbɛhwete a asase wei so. Sodom and Gomorrah. And poor Nina and Coupon Quaji woman. Oh, don't Lord, Nerin and Bamba, you know. Banu San or Tay Bamay or Sum Yankupon Fianino. Nan any Giriasi no Maychi. A door done in Chinese. But then bizarre. With Yankupon, yes, a wine yet Bribi Ama Lotto. Because who is a Waji Nukuna and then a Mandia, like our John also come. E kasa me kanu krachi ose. E dube bia. O yire na wumbengi na biti miyapu. Ukunu biti miyapu. O nyame sumu papa wu sumu hon. Ba base wujina. Nemo munu. Pomadi ase. Oso wafumi diyo bayo. Bia yon sube tuwa na mwwe diyo nyankupon. E chi wano kwari munu. Bifise sabe de. E bebuwa. Tukain. Ni yumu. E dumi enu na entie de yanko pa asema oka. Na ya fetu ya mufu. Ose fe. Mbele bantem. Ne mikura makutu ya. Se medire. Bema ubiara sadia. Ni nyuma tie. Amen. Hey. E te obi. Enye juma. Ewe USC. Enko jakutu ya. Ewe GNTC u. Debi. Uye juma. Bibi abe uye juma na kwa wakutu ya bede. Ebeba. Enti. Me pese me biza se wa ko jaba pa na ka ofie fro nyankopon ho put God say behold I come quickly my reward is with me to give every man according as his work shall be e de obia njuma chitie no e na hena de Jesus Christ obehwe ho no de hum waye e de ya de amamai muni abomodi ase obobo bra papa na wonya akatia papa Mubaye yao, mwa ya, se wune, ni wimu ya nuwa mune shaa siyo. E taka saa, ene nede wano de wunya saa, di biye ye e jine. Fibra papa oboye. Dofo di mwa kriso sene kraa jim kwa. Enye, mani nyansa wake se mhunu nyansa wu. Wanyi nyanko kase, eje Abraham wei mesra wu. Makrachi, efa nansati ya mwonsu yumu. Akra na fo meka metaka ma no na me ho ye den e yira me akwenye ne ho bio e di no ga se embre ni nyina edu de be sie nyina sie wi o de se ba ni nyina abe wi o e den na wo ye mi ni awuti mi odo fo me do pa na obi ai ne ho ye sinless perfection e di rebra ye ti o nyankopo asemi ni ye di tu ye ho fo se e betwe ye ho afri dia enti ho nyinara na se En yanko pwane ba, yanyo iraba. E di wokan, maku, humani ti dumi ensa. Imo, e di asan numine di esensia, osi. E ti monyay, na mundi mu dakwa, ifiru anon beba, anajufa, ana desyumu, ana akoko bwane, akoko, Bonne ana anopa. Soon if da, if you were babo, and I brak oko bon, and I'll desumu, and I and I do fum, and if you were babo unim. Now we're in free moon, pofrim. Ah, I'm a hunese. Muddy da. Simon, watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh. At even or at midnight or at the crow crowing or in the morning. When him da Baba Baba U when you be view and then I say we Baba few as it chain I may buy me mun yain amun chemin I may ba bede Baba Dana drew him so Babana Ju so Bano Po so be you so but I could call Bomu the win him now the answer so we mean the comfort that is kissoma so banging. Na kutuwa bengi pane hina di eskiso ba mamu. Sela na mekano, unsini no wa mubrewu. Unsini lot omo time nonso. Na kupo yebi. So be buwa omo. Na sisa so bano na kuma. Ne di. Nyomani wiasi nyome ichino. Enuntino. Emane dani nchinisi. I don't wish we so ba yese nchinisi. Yomu pesea mpa. Masa. heaven won't go down any pipe pray and pretty grigri no Bible say heaven a bit tea go to so. But yet dan kwa betina si da. Then at that time you wo a revo a mania kwa dan da. Ah, sa yumini yina de ifro, why you mean yina fufro. Na wa wo timi din kunimuno. O dia kutia bi brewom, doba ma wom kwaya, obe fa mengetim no uncle fechri. Minya a wuchimi. Ele kwa semi brew. Ya futu woke sepa. Senadi is kusu kran, a kitchen or dibu. Who is that? When you throw a ball on the wall, it comes back to you. The law of karma. The obey no. And what could you obey then? Ubenya. But come through that excuse, ma'am. That excuse on count on no more. On wow. Now, but what you made in a painting? Question if you life with me, dear Mr. One, Eden, Ebro. Nay, I don't bring Naya Quajeda. When you are changing one order, I won't want home. Minya, who will you as I bring us away? No man has any pain in him. The pain in I bonny, I go pain in your mabon. Oh, yes. When I go to a new wound, I go part much any damn qua, and ride the excuse to him. I will say, so John Fun so tuma. I'll pay muka. That excuse will wish for a ye. Yea, na, I'm palming tino wheel up by Jimmy, qua Babu Banyan quite. Babu Subanyan quite. Pompae be ready issue. Some abam chain. You two miss a beard the boy if I'm first watching me. If I say me cry. And my junko, but trust mammy. About the na, but semi moon. I didn't church semi, no minya, a sorry, or can't cross them or Bible moon. But the demon two man was all bar, my name is Fuinana. I know it by San Seb, or Jew, and what you feel for you now. May come for you, small be you say. But more when you are and they are true dean, oh, and come humano. I mean, so I was I'm Powie. I don't form a boo for my young upon. Dawasi, say unye bom pae ewonu kremu wajinu. Ese upia onyo iraba. Asemi fi Lifeword Media Ministry wo. Ena ya debro yomu. So mfu akwa Hayford. Ena mene muche asemi. Telephone number 0244-86949. 0244-86949. Eye mkwansem. Nyami shura usi uti mkwansem. Bye bye.